Oh, that space, we are do it.
I'm feeling
flex, get it, get them, I show it.
Join stash on the bed.
Roda no messy.
Messy, messy.
Roda show some messy. Roda, Roda. Ni dance bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika. Roda, Roda. Ni dance bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika. Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbu yo ni mfuti. Ya nene wachaya na kata figa. Una delesi shepu yonze ya printa. Ya kata pamo biringa ni goalkeeper. Ya shoka mbunzi na mudanzo ukiba. Flexibility mama ni chenu utachenu. Kazungulusa poko sina bend over again. Sidon, sidon pane beat and chain. Then you wind, wind pane rhythm again. Go down with it. Kila body that you got. Beleja majatie mami masuka. Ndawa iyo bam bam ya bazimi ya baneba. Niku pam pam ina mpaka kufika kuboba. Roda, Roda. Ni dansi bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchova. Ulikezi kuma unyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbuyo ni mfuti.
Roda kumbuyo waronga. Dansi ya kawena munga kuliza maronda. Tununa reverse yako overload. Uka kontama na kunyanga jisa wose wa makumbwa. Wose wa kangi wa kulanga na kwina. Iwe uka vina roda zesko ima donza. Na pachi panda wa kutantamila. Iwe uka nyanga jisa wa kungazimila. Kadansi kako vika brand new style. Wose mafuna kuziwa brand new wine. Niwe musika na opambana. You got a Coca-Cola poko shepo Roda we.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchova. Ulikezi kuma unyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbu yo ni futi.
Uka ti ea, ea, ea. Wapiri uka ea, ea, ea. Uka ti ea, ea, ea. Wapiri uka ea, ea, ea.
Siye na yo babo, babo, toes. Ili ya wakonta matach yo toes. Siye na yo babo, babo, toes. Ili ya wakonta matach yo toes. Roda, Roda. Ni dansi bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchoka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda. Ni dansi bwanji wachosa. Kukunta mano yamba kuchova. Ulikezi kuma unyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbu yo ni mfuti.
I'm feeling it. Back out.
G-Show Records production. Come on.
Stash in the bed.
Original Sam Dancer Emperor. See them ladies. One is not the water. I'm really special.
Another one on the fire.
Wincy, wincy. Yeah. Come on. Come again. Better.